Nkwasɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ obeti nkwasɛm. Pɔmɔdi aso bɛfo bibi ɔbɛ wo na wasi wɔ sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du. Frɛ wo ba frɛ wo kafo ne frɛ wo namfo sɛ nkwasɛm ɛna ɛretwa agu yi. Onyankopɔn hyira wo sɛ wayɛ krado sɛ obeti nkwasɛm. Ɛsɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ. Ɔdɔmfoɔ ne mmɔbɔmufoɔ mpaebɔ tiefoɔ gya wo nkyɛn nnakra nyinaa ba. Obie ne hɔ a aba w'anim akɔpra berɛ a wonhyira no na wona w'asɛm so ne hyira ɛndɛ aprade yɛde wasɛ wo mehu ndɛ ɛhu da foforɔ ɛti sie na wotwe foforɔ bosom foforɔ ne afe foforɔ wo ma mmɔbɔ na bi yɛ adwene ɛne yɛ nte aseɛ ni berɛ tie w'asɛm yi bieni ne ne ɛhu nokwasɛm ɛwɔ w'asɛm mu sɛ wopia yɛ mu biaa anyɛ ɔyeraba yɛdɛ wase ɔrɔde yesu kristo din mu ana yɛbɔ mpae amen onua nkwasɛm ɛfiri Lifeway media ministry hɔ na mede bɛ na mesomfo akwahefoɔ na mene mmokyɛ asɛm yi asɛm yi mato ne din sɛ a good name is better than riches. Ɛdi mpa wɔ hɔ yi ɛyɛ sene ahonya ɛdi mpa wɔ hɔ yi ɛyɛ sene ahonya ɛno nti wohwɛ a nnipa bebree ɛpɛ ahonya nso wɔnim ɛdi wɔni di mpa ɛno nti no na sɛ woba pɔtɔ kasɛm mu a asɛm a mane woka yi ɛnyina soɔ paa ɛwɔ sɛ onipa akasa wobɛnya adi mpa ayɛ ne ama wo ho ɛkyɛn sɛ wobɛnya yɛdie bebree ɛnɛ nnipa bebree ne nnipa aba mmeranteɛ mmabaawa sɛ nnipa wonyini kyɛ a na ayɛ den onua ewiase wei no ɛnwo yɛn wo ewiase wei ɛyɛ onyankopɔn dea ne ɔpɛ ɛna ɔde ne wiase ɛyɛ ɛnti woni ho akwangye biaa ɛsɛ o wonyini yɛnya hɛndɛd anaa yɛ den masa na awuraa a wotie me bɛde ampɛ sɛ mene wogyina so kasa paa yɛ build your character before you receive attention sɛ wankasa nyankopɔn anyɛ wadom na woannom na waama wo sɛ ɛsu papa na wobɛtumi abɔ abra papa atoto onyama papa kyɛn sɛ wobɛnya sika na wonya din o ɛsubɛn ɛne kura wo ɛsubɛn ɛti ma mehunu sɛ a good name is rather to be chosen than great riches ɛsa sɛ obi wɔ hɔ a nea na ɔyɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ nnipa bebree ti ne nka sɛ wɔwɔ sika nanso wɔnni suban papa ɛno nti na ɛsɛ sɛ wɔfa suban pa na abraba papa kyɛn sɛ wobɛyɛ wo ho sɛ mepɛ sɛ nnipa nyinaa ho sɛdeɛ mesiteɛ ɛbɔ mu din a na obi ahu sɛ me na meba no sikani belebele saa na sɛdeɛ amanfoɔ ɛte aka no wei deɛ ɛsɛ wɔ sika paa ɛno ntumi mmoa wo ɛno nti no attention without character a destruction sɛ nnipa nyinaa bɛhu sɛ o akɔyɛ sikani nanso wosu ne wabrabɔ bi anyɛ no wɔde wokɔɔ sɛ yɛ mu metufoɔ sɛ wokan mmabusɛm eti eduenu mienu. Emu bakwa. Osi dimpa na esese. Wiye sene ahunya pii. Nenu mnyamu ye sene jute enisika. A good name is rather to be chosen than a great riches and bring and loving favor and loving favor rather than silver and gold. And when I'm here, sinner, be tepi. And it and I'm no channel, I say. So, who say, attention without character destruction. So, me dear, me no, no. Me kana maka ni penyi na ni me ni penyi na hu sampa me ana me dem se simboa me kasa ba me kana krache o se se uni e su papa ne su bai papa na ene o se ye ena ukom ene obi a pese ye hu no ene ama o ye man gana e wo hawo bebree obia timi ko social media so no de pani eko gina ho na otwa na rapa edidi na tem obi obetimi awo obi osene wo obi o no papa na ma me yepe ehun eni die pa ah se se de mo pani oh ya si diwu na ne wojene na ma nko won kwan na awore wasasi so ene de eni ho sa ene de eni ho sa de Pupi bre mwa diye. Oh, social media, ene TikTok aba, en sama e fi e biye numba, e suboni ya wodene diye, ene adene, ene pe bi shia. Oh, to biya pe se, ye huno se o otise. Oh, me diye mina minye. Oh, but, adeba kwa se o yeni ye se. God say, first build the man, then bless the man. So, asemi wa yeka wunti aseye. Jese u si si. Uhum. Nyakupon u si si u nipa asana u shirano. Nyakupon u si si nipa asana u shirano. Efe nipa omwa nyakupon u si si wansa u shirano. Efe ebini Joseph. Joseph. Nyakupon obode karata. Ansa. E dene di. E dene kaya towa. O kon si si mounu. Ewe. Potiphar house. Prison. And a palace. No. O ko Potiphar fi. So fi wabri ko prison. And a asana obenya. A infi akotna. God tested his character for 13 years. Before attention of Pharaoh. Onze. Esanze. Na Joseph owo supanti na owo suba papa nti no ebra oba no ye se opese ono no eda no oka se da bi ni mudie no hia chen se o promise ana oba no dia ma no se o so ono me da me ma me re ni ha no me di nyoma bebre sika bebre ba ma ene yemfa ne se ene eyi ye wi ase ye ye bre su Boy, she abaya. Any kada ya sisi, a chia, ya namana ya baba, ya nantemi. Won't emu be no nyasa akwenya na ka won fufu se wa wea dene besi. Men ya scholarship. Mekwenya ole dibia o sheno. No wati abome. But the on se, esan se, na Joseph, ewo godly character. Onyami subi, ewo ne muntino. O dane di. And then you have to build your character before it draw people's attention in your life. As I saw near su papa bi and sana wa mani pe yin ehu se o me de me na me ne de bi em fa hwe ma asetene mu na abrabo mo. Joseph that all godly character anya me su owo ne mu nti no. O ka se de bi me nti me nya we nti me nyankopon. Ah. Na so I will wear su na ni ono akse ni pedia. Isan se Sikenya ane safe fede ane eye breti ya wabi u. But di oshe o fede wune nimu. Oshe nyome bie wune nimu ansa. So kwa ye sade na. Enka wenya kwenya ama ambi di mize muso. Ama ambi ye prime minister awo ho. Debi ama bipia himfie. Paro hunu se. Debi
se me bo obra pa na meka no kura kosi se me wuda. Let me tell you she ebetimi de ne pa ba ma bra bo unia ebia na ye nim na ye fom se jai sa no mane ye afoma to me se na wunim na ade bia wa konya na ndi efu na oyesi na me de obia nimi na me koyesi eye unye sika eye but unye no nyame kwa so onia yabo dia bebrebe nya bia sika ne firi ne firi nyame a ehu bia ehia na emwa o na do ko sei mu te be kamfuru ya Jesus so ma se benya adwe saka beto aso sa chechire we so be hunu nyoma bebre edi pe bia otumi tena si eda nyame su edi ama otumi enya edimpa ene emom no enya attention wo mo so ngaze seka Joseph ekọ bọ sa bra boni na oba no ye ne sa na okudi na chi a nka ne hu nsem ba ye kitu obi na nso onia we eye nsanda ho a esia se menu mienu ye fa so a na ye bodu ye character ye na ye manya me su e ba ye mu a enim si ye ben attention bebre chen se ye ben attention ne mom no ye lusu ye character ya me shrao se uti nkwa se ye so mfo akwa ye for na se bebre Self for Christ so cry jin kwa and they are dumbre and they are quajida. In chain a china, maybe a tomorrow may never come, maybe an echina back. Now I can say, I'm Rianka, and so now Kechi, to for Christ so cry jin kwa. Bra Bible say that's yen bear for you. We are going to do a doya tray, from a Christo be woo a g. It is only a Christo be woo jimmy no me and who, to for Christ so cry jin kwa. So ready issue. But for so chemi. Nim sam pam ye dibo ni fam pon so bi a chemi na tru me ho fidia enti ho nyina wade sisi me se opia me manyo iraba so bo sam pa ya am se apa tru ni won kwa homa no mu ya me shira so bo sam pa we ya me shira se utie enkwa asem se da foforo so e be san hia na wasan so eti asemi e asemi if you life word media ministry ho an e de brew I'm soon for Aqua Hayford and I'm no charge. My telephone number is 0244 869499. I'm sure I'll see you in class. Bye bye.